qinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile amazimini lo Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Elamelanga nangendume yangeke duze nomthakathi Elamelafika nendume yangeke duze nomthakathi Baqinisile mabethi ibhadile azivubukwa lo Yazi yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke duze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke duze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke duze nomthakathi
Yazi yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza yathanga ke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Ngimbodi velathi ngimfeni Uma ngithi tendi mbodi velathi ngimfeni Uma ingane zami ziyofunda uvule iklasi nokuthakatha kwezakhe Uma ngithi ngakumusa velathi sonke Umingane zami ziyofunda uvule iklasi nokuthakatha
kwezakhe Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Ngakumuzwa velathi sonke sifunda
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Iye yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza yathanga ke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Baqinisile mabethi ibhadile amazimini
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Baqinisile mabethi ibhadile amazimini
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza induna yambeke duze nomthakathi
Iye yamyala induna yambeke duze nomthakathi
Yase yangenza